chakula sili wala singi na teseka tu. Usingizi sipati na umia bu. Baby please don't break my heart. Basi kwenye penzi uwe na mimi, tuwe wawili. Hadhara na penzi ya zati, tuwashinde mahasidi. Wachonganishi iwa ume ya habibu. I love you, I love you.